Eke konei taku wāhi kai kōrero, poto noe no ta māua kōrero, ko Marama Māta, ka mutu kei Manganui eia ki Taipa, ka mutu ki roto eia ki te whare tapu o Rehua, ko tērā te ingo tāna wāhi e mahi anei. Tēnā koe, Marama?
Tēnā koe, Atamari Whaia.
Ai, kia ora. Kōrero ngātu kia koe, i ngā marama ko pahu rēnei i mōhena i pōre tō hare mahi i konei e i Manganui pehana te haere o tāu nei mahi he mahi mirimiri ne?
Ai, tino hariko mātou mai te timatanga o te tūwhera tia o te whare nei tino puku te mahi. Nui te mahi.
I tini, ne? Ka hariri mai ngā tāngata ki a mirimiri ngi a rātou, ne?
Ai, tōko maha ngā whānau e haru mai ana i raro i te maru o te whare nei. Mo te mahi mirimiri, te tinana, mirimiri a wairua, hoki, ia, tino pairawa.
Oh, kia ora.
Tino pairawa.
Kia ora, ai. Marama. O no e poto noe no tāku wāhi kōrero kia koe, nā te mea hihiau, kia mōhionga iwi o kone o muri whenua, kei kona koe mahi ane tēnei mahi, kia koutou hena āwhinangia tēnei wahi ne, nā te mea mōhio ne tāna nei mahi, ne?
Ai, tino honore mā mātou, nā te mea, i haramai a tā Hector Busby ki konei.
Ō, nākua!
Ia, ki te haramai, Wanganui a mātai, ki te mirimiri aia. Ia, tino hōnore.
Ka pai!
Ki te aia, ai, ki te taitoko aia, ki tana, haura.
Ai. Oh, kia ora.
Me era atu whānau e haramai ana.
Oh, mahi tikana, mahi tikana, Marama.
Kia ora.
Ai, poto noi ono hono kia mōhio mai koutou, haere ki Taipa, ne, ki Manganui, ne?
Ai, Manganui, konei, ko te toa, ki te taha o te moana nei.
Ai, ka pai.
Ai, ka pai.
Kia ora, Marama. Hoi no e ringi, e wai atunau kia koe kia mōhio e ngā iwi nei, kei kona koe mahi ane tāu mahi, haere āwhinangia koe ne.
Kia ora mo tīnā whaia, ai, wai o mai whānau.
Kia ora kia koe, tēnā anō koe mo tēnei wāhi poto kōrero a tāua.
Kia ora rā.
Hoki mai anō, ko Marama, Marama Māta, tana ingoa, te whare tapu o Rehua, kei Manganui, tahataa e ngā moana nā, kou e ware ware, kei kona eia, e mahi anei tērā mahi, te mirimiri a koe, kia ora mai anō.